Uproot every seed that is not of you. Oh, Jesus. Jesus. Come and take control.
Oh, Lord, 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 oh, Lord
chọgịyo ime ụlọ ọrụ anyị, e nwere ndị na-achọgịyo ime ụlọ ọgwụ anyị, o dadị, e nwere ndị na-achọgịyo ime ụlọ ekpere niile, e nwere ndị na-achọgịyo ime ụlọ ụka niile, o ọtụtụ ụkwụkwa ndị na-ebere gakwa o.
Oh, Mary, you're so sweet.
Hey,
you're so sweet. Ebo Excellent you are.
To you be all the power.
All the power. Oh, you are glory. Oh.